Motor Chris.com,
Ipina Zambunga,
Denis Z, White Coast, J3CZ.
So you only live once. Kwanza usafira ikole au sana ni chance. Unachalo bia kama ganzi kubaba na kofi la nini chase. Zinza light queen za sini shule kulika mimi na butola nini nyile. Munisie kwa zikina nasiliza anza pila anafana itavisa. Mbika bama bipala bala hazion hazilu na lakola. Mama bloko luna kachipembe ama suja kwa nivanya luka tembe. Yonye tata kusia mchala mwendi kwa pata. Haili ifanya haikona hali waiko sela kialu na mali jay.
Unalwa ichera,
unalwa inuera,
unalwa inuera,
unalwa ichera,
unalwa ichera,
unalwa ichera,
unalwa ichera,